Yeah, hey. Unatoa my feelings kaso ama lofo na oh. Done can you time ya bosh. Freedom be bado si dream zoga wakikamu approach na kosh. Bagadi cruising short can wife is rap mix ngwa kiwaka moto.
Hey,
my boyfriend find that wa uchachisha na nisikia wa ball na loss.
So hey. Ball na loss.
Five figures ndo na itisha promoter flana I'll try kunipima.
Yeah, I'll try kunipima.
Ho atari I'll try kunitinga hiyo mboka Musa lidinda. Hey, backstage mamble ina figures nikifika tindo na izima.
Buda ndo na izima.
Ati shash buda ndo na ninyima. Walishtuka vile lalu ya kishwa. Mini kwa wax ina time ya uzembe. Mboka ndo ilifanya ni mtende. Kwa hii gun fight ato kam na daga. Buda woli kam na wembe. Shrap guard ina vocal license. Mistaken as being the nicest. This big shari alikam taani. Alishtuka vile boy na biceps. Hey, upstairs kwenye bed na bathroom. Rich sex tukibon sativa. Big girl kalia boy kwa uso. Hii game shakuwa tongue twister. Hey, shida kelele madam chachisha. Neba alitha ningyo sana pigwa. Pap pap mambango na bisha. Kumbe ule mdena lipiga.
I think it's time we take that to the bedroom. I think it's time that we make sure that all women are good. Can I hear it, baby? Can I hear it, baby?
K-boss, na shrap god, trakta mukai na lactose na fractose, na fractose. Ongeza volume na utapigwa uki press pause. I want it all, usigawe staki fraction. Na sini hit, siyo miss, wapi slim na mawinch. Pull it up kabisa, indo ngoma itanza mix. Neki kubamba pia uneza share link. Na control game, uneza nita referee. Top dog, ni ubweka na nauma pia. Situ kondani wako inje wakichungulia. When I was down, I was humble nikivumilia. Now I'm the man, deo najipiga kifuwa. Here tusha washika kila mtatu kifika. Action time kama thriller za siga. Kuwizi jine na suga gabila media. Mina die ganji, misi die mawa either. Manzi weo nateka mina blue tick. Uyo si baby uo ni groupie. Na nilizali waga na mamood swing. So no lie, nda kutusi ukini udi. Jinare na Nike kwa pori ni matao. Lakini ukini handa sizi kuitia karao. Rich and your back up, you never back down. Para za kitike josi doki up down.
I think it's time we take that to the bedroom. I think it's time that we make sure that all